Only one DJ makes the dark whiter. DJ Lighter, your body stood up, take it to me, sit up.
Lighter,
una nyumba nzuri, una bibi nzuri. Bona uko inje unaranda, una toto zuri, una bwana nzuri. Bona uko inje unaranda, kitu kizuri bona wewe kamata. Watatama ye fisi wewe didika. Kitu kizuri dada wewe kamata. Watatama ye fisi wewe didika. Kila mtu watamani pesa na mali ya kutesa. Naomba Mungu mini tosheke, nisizidiwe na mawazo. Kila mtu wanatamani pesa na mali ya kutesa. Naomba Mungu mini tosheke, nisiwawe na mawazo.
Hiyo kidogo
tosheka na chowe.
Hiyo kidogo, hiyo kidogo
ridhika na yowe.
Hiyo kidogo, hiyo kidogo
tosheka na chowe.
Hiyo kidogo, hiyo kidogo
shukuru Mola na yowe.
Una mali na mali ni ya nini? Ninaipata na siridhiki. Nikikosa sina mani. Ninayo nzuri na kazi nzuri, maisha mazuri, sijui mbona siridhiki. Nikipata hiyo ninataka ile, nikipata ile ninataka ile. Nikipata hiyo ninataka ile, nikipata
yeah. them from the truth. Temptation in my bring on my way to make sure I'm alive, that me always go astray. But attention to him me no pay, because in my life you are promised to stay. Lord, give me the strength to fast and then pray. Never live my life every day, show me the way. On your word and your promises now me make it. Then anywhere you send me, Lord, me no hesitate. Lord, give me the strength to fast and then pray. Never live my life every day, show me the way. On your word and your promises now me make it.
Wanajua,
wanajua,
nikulenga tu. hapo kando kuwaeleza haya mambo. Nikulenga tu, nikulenga atu, wakiwa sokoni, wakinunua na wakiuza, hapa kosi mhubiri wakuwaeleza ukweli. Wana mdismiss eti ni codeman anataka sadaka zao, wamesahau ni sauti ya Mungu kupitia nabii. Kusoma neno la Bwana na kusahau, ni kama kujiona kwa kiona kusahau.
Shida furani nikaona niombe usaidizi kwa bosi furani rafiki yangu, tumejuana naye kwa muda mrefu. Simu yake ilikuwa iko mteja, kwa hivyo nikaenda kwa ofisi yake nikaambiwa nitoe kitambulisho, na nikaangaliwa kama niko na bond. Ayaya, wakaniuliza kama nina appointment, nikasema sina, huyo ni rafiki yangu. Wakasema no, huwezi ona bosi, ni lazima uwe na appointment.
Asante baba, I like your office. Hakuna appointment nahitaji. Asante baba, I like your office. Hakuna appointment nahitaji. Any day, any time, anywhere I go,
sekretari pia hakunaga, hakunaga tayari, hati lazima tupange. Any day, any time is a meeting time. Kwa hivyo nikiwa na shida siwezi goja nipate appointment. Kwa hivyo nikiwa na shida siwezi ngoja niwe na appointment.
Asante baba, I like your office. Hakuna appointment nahitaji. Asante baba, I like your office. Hakuna appointment nahitaji.
good time. It's a good time to come together. It's a good time. A good time. It's a good time to celebrate.
Everybody say, everybody say.
Thank you. Mwana unaweza lote, mwana mengi ulifanya nyote. kichwa tumara mgongo kaise bariki ni kama na chizi kweli sidi elewi nina nini rumba ama nikona dimba chakula sili maji sinyui ni kwa nini
kweli kweli ni mapenzi yes mina kupenda kweli ni mapenzi yes mina kupenda.
Cause I don't think I'll live another day without you.
Kweli kweli ni mapenzi yes ninakupenda. Kweli ni mapenzi
ni mapenzi kweli
yes ninakupenda. I don't know what to do, I know I'm in love with you. Ni mapenzi yes yes ninakupenda.
Tayari kwenda kazi ya susu msera. Kambia jami kama kawa badai. Hakuchua ndiyo mwisho kuwa una hai. Siku ya kisa 2009 Jan 28 mwendo wa saa 9 alipokea simu arakisha. Bibi na binti kwa hali ya kutatanisha. Nivyo jami iliteketea na kwa downtown wa kuokolewa. Kweli Mungu ulimkosea, muna kukubali haya kumtokea. Shida ya pili, akuwa na ganji. Chachi likubali kumfanyia rame. Tariku minatatu siku ya sando. Gafla tu, katikati ya ibada majambasi. Kawa tu 17 waka wafamia, waka waibia.
Mchango ya zusu ikapakiliwa.
Harame, harame ikapotea na upepo. Manze hata kama ni mapepo.
Kwa kurushwa,
kwa kutalala metulina.
Hakutuacha tuangamie, Pato Mwenyezi ametulinda. Hakutuacha tuangamie, e kabla uondoke ulitabua gani kuwanga msanii. Nikafanya nilabuka, nikafanya nisitolia, nikafanya ni mupenzi. Na sasa you never know. Jamani ulienda wapi? Watoto waulizia, Baba Wili alienda wapi? Inabidi ni watanganye, Baba yuko afisini. Inabidi ni watanganye, Baba ameitwa kazi. Oh, inaniuma, oh, inaniuma, oh, inaniuma. Moyoni nachoma, moyoni nachoma, moyoni nachoma.
Perfect one, so na point na fingers too. So me have it and levy get a youth. My stay and be dreaming. Cause them say that you know what they you. All you do is just make noise and know that you can make it. Cause it's a dream. Watch me, them say that me 18 and all me speak is never real. But me know Jah is who speaking at the place for you and me was just a dream. Father, discovered me as a dream. Father, discovered you as a dream. Father, discovered me as a dream. Dream, give him praise. Father, discovered me as a dream. Father, discovered you as a dream. Father, discovered me as a dream. Dream, give him praise. Instantly me give him my praise. That's why me standing still not fear. Him turn me a son few years. That's why me not shame to say right here. Jesus is the King of Kings. The Prince of Peace can fear them. All of them mute out there. Me call upon you right now. Them say that you know more than you. All you do is just make noise then. No, now you can make it. Cause it's a dream. Watch me, them say that me 18 and all you speak is never real. But me know Jah is who speaking at the place for you when me was just a dream. Father, discovered me as a dream. Father, discovered you as a dream. Father, discovered me as a dream. Dream, give me praise.
Celebrating, we never breaking up. Celebration, we never losing. Never. Jesus Christ, man, be the real king. If you not know, now you know, get your praise up. In any place, in any yard. Don't you hear your court, don't you walk down. Never lose up, never lose faith. It's alive with the sun, so we party like soup. So me call them up, all of them impress soup. Feedback massive, party up full. Everybody dancing, cause it's a holiday. And everybody raving, cause it's a holiday. It's a holiday, it's a holiday. It's big glass over the thing for the high school massive. I never knew what would my life be without you, oh my king. That's why I praise you night and day. I don't care what the papers them gonna say. And no matter what them try, they're just living a lie. Cause no one else compares to you. Your love kindness so true.
So I'll rejoice and be glad. I need it, you need it, we need it, don't you waste it. Such a privilege to wake up in the morning so smile. I need it, you need it, we need it, don't you waste it. Live up, live up, live up, live up. Children, live up, live up, live up, live up. Big youth, live up, live up, live up, live up. Parents, live up, live up, live up. Jamaica, live alive. This love you bring me so amazing. Makes me glad you will leave me. You bring it, I feel it. Come spread more of it. Make me show you how you make me glad in me at the soul. It's not easy to make through all sickness. This seems so smart treatment. Illness still I'ma live up, live up, live up, live up. Hope kid, live up, live up, live up, live up. BK, live up, live up, live up, live up. System, live up, live up.
Kwa magoti ni siku zingue. Ikufunga nikafunga lakini siku zingue. Nikikuita penzi, penzi, penzi. Nikikuita daddy. Nikikuita penzi, penzi, penzi. Nikikuita daddy. Oh, kama mapenzi, msarabani ulifanya zaidi. Na kama kipaji, kwa burudani wekuwa nami. Oh, kama mapenzi, msarabani ulifanya zaidi. Na kama kipaji, kwa burudani wekuwa nami papa. Wengi mjini wanaodai mapenzi, kumbe waragai. Wana badiri fezi kama kinyonga, kamwe hawafai. Wengi mjini wanaodai mapenzi kumbe waragai. Wana badili pesi kama kinyonga kamwe hawafai.
Nikikuita penzi penzi penzi. Nikikuita daddy. Nikikuita penzi penzi penzi. Nikikuita daddy.
Utajipiga mateke. Unataka mke mwema.
Nani atanipa?
Hey, unataka mke mwema. Huu ni Mungu atakupa wewe. Na
mapenzi kitamu tamu 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 tena sana.
Tamu tena sana.
Unafahamu mapenzi kitamu.
Imekuwa muda sasa baba, sija kuimbia Lingala baba. Nimekuwa nikijishulisha na marege na maraga. My blues zikafanya mimi nkalala. Sasa nimeamoka baba, naimba Lingala. Waliniambia Lingala poa, nifunge mshipi juu ya tumbo. Na nitue kilingala eti weza moke. Wakani ya mia Lingala poa, nionge katikati ya wimbo.
Naongea sina kitu kusema.
Mimi nasema Lingala ya Yesu haikuangi complicated. Ukipewa kagitatu ukipewa kagitatu unainua mikono juu, unasifu Yesu
siku hizi wananifurahisha sana.
Sio lazima utoboe kila pahali ndio msanii usikike. Sio lazima magari ya kifahari ndio video ishike. Sio lazima ujue Kilingala ndio Kongo ufike.
Naomba dansa nguo zipe wabanda. Yo wabanda.
Ambia Didier Kimani tunakuja Kinshasa. Naletwa na orchestre Demo Pao Kasika. Ninakuja na legramu mi Karumwani Pitso.
Mimi nasema Lingala ya Yesu haikuangi complicated. Ukipewa ka guitar. Ukipewa ka guitar.
Kweli.
Them give us solution but them full of deceit. Like the Pharisees and the Sadducees. Them give us solution but them full of deceit.
La 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 la. What is your hakuna kula la la la. Read your Bible, put it on your fingertips. Maybe today not got it on your lips. So gather your brethren, start on your revival. Follow the truth, it's your way to survival. La 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 la. What is your hakuna kula la la la.
Them give us solution but them full of deceit. Like the Pharisees and the Sadducees. Them give us solution but them full of deceit.
Because we bond them to the FD to turn the great people. Chris Bond, man, a loser around all me grace. So me bond hypocrisy, me bond it. Bond panication, me bond it. Me bond down corruption, me bond it. So them can't cool the fire when me put on them. I get me bond hypocrisy, me bond it. Me bond panication, me bond it. Me bond down corruption, me bond it. So them can't cool.
Mapanga, anakujanga ka amechipanga juye, akuwagi sosara, ametoka majuu siyo mbagala, juye, akuwagi safara, ukienda kwake akuna msafara, mganga wangu ni mso, nikienda kwake hivi ndo ya unisho, hey, unado, hey, unasho, hey, ngoja kidogo ni kwambe vile utandu, hey, yo, utapiga magoti upige sala, pindi yako pia ugeze masala, hey, mganga wangu ni wawanga, eni wawanga.
Nimepokea wito, natoa wimbo, itakuwaje hayupo. Amepati
kujulikana Rafiki yangu amefika mwisho Yeye ni mgonjwa lakini ugonjwa uonekani Madakitari wanasema rudishwe nyumbani Jua wezi tibu ugonjwa ambao hawaoni Leo mimi najua ni Yesu atamsaidia Ndiye daktari, daktari wa madaktari Hakuna ugonjwa ambao unaweza mshinda Ndiye daktari, daktari wa madaktari Tumeona wengi wakimtukana huyu Mungu Tumeona wengi wakimkana huyu Mungu Wakasema yeye yupo, najua yupo Tangu kitambo, nimepokea wito Natoa wimbo, itakuwaje hayupo Wakasema yeye yupo, najua yupo Tangu kitambo, nimepokea wito Natoa wimbo, itakuwaje hayupo
Sana mbunu menya nama Hata iwe jese mimi nilivyo ni kutumikia Mbuna Mbunu menya ngalia sana Nasati kwamba mimi ni speciali ama iwe ni metenda wema Lakini umeniona Tino menichagua Sasa mimi na wewe Hadi mwisho wa dahari Mziki talanta ulio nipa mimi nitakusifu
Yeah. serving a non living God, yeah. And I heard them say I should drop into church and just sit around there. I'm serving a real God. That's why my life is a big God. I'm serving a real God. That's when my life is a big God. Ali nitoa kwa giza, yeah. Akani peleka kwa mwangaza, yeah. Akani ita mimwana. Ndoko mwana kila siku na mwenu.
When I go up and down at the tunnel, my father, you are the one. When I Only one DJ makes the dark whiter. DJ Lighter, your body still out. Take it to me, see that.
DJ Lighter, take it well right for the girl.